cheesy. Vegan nature.
Exclusive from Afrofile.
Original. Yeah, it's J3.
It's a vision set.
Achille, panika una vision set. Mwameno zankari la kusokolo sen. Waka konzeru kuli vision yako sen. Usa kangi wa kusunga wana banja lako.
Vale, tuera. Vale, tuera. Ipifine. Ifwe.
Fuire wai tu bro wai wika pampe pete. Fuire wa kutumana no kupisha mofena penso. Fuire wa panga maplani no kupuna life ya kuelea. You have to dig it good, follow for the water to follow. Amesha koko mfollow what you do determines your tomorrow. Ukangala na ulesi mailo, uzagura na njala. Ukangala na maafu lelo, osema lako mailo. Mafuto ya musiko, kamba zona siya masila. Usae mwelela mkamba, wakaraka pena nga kutandizeko. You have to be awake, nipa no wake balanceko. No wonder wa mbili china wakanga kuzisunga weka.
Amano na maka, haya ngisana, haya kuchita. If into every film say if your moon to engasta. So naiwe kuwaba, every film say if your fire ukuba. Ukuba, 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 ukuba.
Kukali che mufani, mufani kakusiba. One day uza kula. But up a man, kukali che mufani, mufani kakusiba.
Kanika una vision set. Mwameno zankari la kusokolo sen. Waka konzeru kuli vision yako sen. Usa kangi wa kusunga wana la banja lako.
Vale, tuera. Vale, tuera. Ipifine. Ifwe.
OG's classic.
OG's classic.
Why you got your teddy body?
Yeah, it's J3.